Mziki kwangu onispiro, najitahidi kuwa spidi kama chiro, na nikiumwa na kunywa viskingo, so gari kaa mbali utakula fimbo. Na momba molo siku na mchana, anondolee mabala, sina sana japo na babanya, na nazi saka ntazipata, wenye midomo machongo kachongo katu, kuropoka ropoka tu, amuna kazi kuongopa ongopa tu, yani mnapenda vitonga tu. Wipe mstaki bifu na nye, amuwezi nyinyi kwa mie, sawa chukize numchukie, ila roho yangu mniachie.
Wanenda kawambie, hatutaki bifu nao.
Kawambie,
bifu.
Kawambie,
hatutaki bifu nao.
Kawambie,
bifu.
Bifu nao. Beef now.
Walitaka tena kwetu sisi, miatise kaja ikatiki, ata wakifosi hawafiki, mimi naongoza hiligi. Ebwana du,
usifosi tufanane hata kwa migu, usifosi kama wale midomo juu, wachongo kakaka mbale, watulia tu kama babu tale. Hata nikipata nikikosa, kama siwezi kudondoka, nakaza uti kima thubuti, stingi shiki kama tige shazo, hey, ya mikiki.
Nikipata nimekosa, unataka nini? Wake up tula mina shona, unaitana nini? Umefumwa sija fumwa, wanitaja nini? Umekula sija kula, shida yako nini?
Wenenda kawambie, hatutaki bifu nao.
Kawambie,
Beef now.
Wipe mstaki bifu na nye, amuwezi nyinyi kwa mie, sawa chukize numchukie, ila roho yangu mniachie.
Wanenda
kawambie,
hatutaki bifu nao.
Kawambie,
bifu.
Kawambie,
hatutaki bifu nao.
Nasema kawambie.